olo e mafuta male SBS Samoan.
E lata i le toa fitua whetangata na avea ma Sitiseni Ausetalia i sauni ngā Sitiseni na whaie i le atunu ui le aso Ananafi. O Ananafi le aso se furuma le fitua se tema na whaailonga i nai le Australian Citizenship Day. Mana atoa iai le fitu se furuma le lima tausanga o le letoe avea o tangata i Ausetalia ma tangata anu ua le malo peretania ai oni tangata nuu Sitiseni Ausetalia. Onisi na avea ma Sitiseni Ausetalia, mō le teimi mua mua i se sauninga i Melbourne i le aso Ananafi, o le lii o Tian Tang, malona tō lua malalana whāna ue tō tō lu. O Tian Tang, malona ainga, e a fua mai Myanmar.
From today, hopefully, we will get the certificate, and yeah, we are very excited to become Australian citizenship.
Tian Tang, mō Tian Tang malona ainga o se malanga umi, ma tele ni tausanga o fesulu fai i le fia sa oloto. O Tang, na sola mai Myanmar, ma e se fulu tausanga o nofoi initia o se tangata sulu fai. Se ia maua i le tausanga lua fe se fulu malevalu lona visa humanitarian, leana ulu falema iai i Ausetalia nei.
Congratulations.
O le Sitiseni Ausetalia na whaavaeina i se tūla whonua le pālemene, le Nationality and Citizenship Act, i le aso lua se fulmaleono i Januari, a feiva se laufa se fulmaleiva. O tangata anu peretania, tangata na whananau i Ausetalia nei, pe na aumau mō le lima tausanga i lumatu o le aso lua se fulmaleono i Januari, a feiva se laufa iva, na okomeki, ona avea ma Sitiseni Ausetalia. O e se tūlafono mā ia inga e avea i se tangata ma Sitiseni Ausetalia i aso nei. O sauninga i la Ananafi o le toa tele o Sitiseni Fou o tangata nā fua mai Aotearoa New Zealand, nā nasili o nā upito toa tele, o nā sasooi lea ma tangata e a fua mai initia, sasooi ma ilatau e a fua mai peretania, sasooi ma ilatau e a fua mai saina, ia o nā whaasoloi lea i nisi o atunu ue a fiai ma motu o le Pasifika. Nā whaalia e Associate Professor David Lee o le School of Humanities and Social Sciences i le University of New South Wales. E wina pāsia le tūlafono e le tausanga feiva se lau whaiva, aina umi se taimi, whaato āma oti i si vāenga o le avea ma Sitiseni Ausetalia. Whaato ā iai se mea e tau o se tusi folau Ausetalia i le tausanga feiva se lau ono se fulma le fitu.
It was only in 1967 that our passport document came to be called the Australian passport. So this was a gradual process of Australia's transition from British dominion, part of the British Empire, to an independent, multicultural nation state.
Associate Professor David Lee, o le School of Humanities and Social Sciences, o le University of New South Wales. I le fitu se fulmalelima tausanga o sauninga Sitiseni, ua owa i le ono miliona tangata ua avea ma Sitiseni i sauninga whapenei o tangata ele i whananau mai ini mātua na whananau i Ausetalia nei. Na whaalia Julian Hill, le sui minister town ma tanga luenga o Citizenship and Multicultural Affairs i telefou le SBS. O le Australian Citizenship Day, o se aso e mana tunatua i tangata i le tāua, o le tele o tū maanganuu mangangana,
Citizenship Day is not just for new citizens, it's for every Australian to reflect on who we are and what kind of country we are. Australia's national story is a journey, it's not an end state. We'll continue to evolve and change. But there are, for too many Australians, the experience for too many Australians is that that promise of the fair go, the essence of multicultural Australia, is not always met. There are still too many people who experience racism or exclusion.
Le sui minisita le matanga luenga o Citizenship and Multicultural Affairs, Julian Hill. O le ripoti na whaamapopo i na e tais o Chiusi, mō le SBS News.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.